Don Pro.
G Blocks on this one.
You're good.
Let's go. I got you, Mwebandumba.
G Blocks. Zedwap.com.
Ninepa no Don Pro.
Nempira shandi shogo mwene kela beta. Elonga kwa popo koyende akuliva mbyata. So ziva na kuziva kwene zima choko liafi. Ah, mbwese shame pia. Yeah, mbwese shame pia. Na lemo na mo wika shin you. Yeah, manje apandemo na mo lielie. Yeah, mbwese shame pia. Yeah, mbwese shame pia. Do you remember when you huza miati huni konda?
Yeah.
Telo ndefwe ndoba guze banka na mbuya. Tumone fyo kwa la chitango kashirie shaulia. Ah, mbwese shame pia. Iwe nati mbwese shame pia. I thought you love me awe kwena. Apa it's like tatuaka yeo feda. Uko chila ndeli la isbeta na kuleka. Elo nika pempa bine wenze kumeka. Bati nika endo gona upasa vena. Elo ni nshimpi ya deri nenzo chosa. Uza peza choko 40 sego saka yonda. Una munga niku na malobe kazienda. Ha, G-Blocks. Mwese shimpia.
Mwese
shimpia. Na lemo na mo wika shin you. Yeah. Manje apandemo na modeli. Yeah, mbwese shame pia. Yeah, mbwese shame pia. Do you remember when you huza miati huni konda?
Yeah.
Delo ndefwe ndoba guze banka na mbuya. Tumone fyo kwa la chitango kashirie shauri. Mbwese shame pia.
Akachu mweba ndumba.
Kwanisho kudisha kano kashitasha na ngufe ni pa no no. Wika si pa no no. Panga kupange ko pa no no. Ampela kodisho danga mwena kasu wakawa. Atali bize inenzi ai awutuka popa tawa. Ala deti ngulo moshi pepa. Refine di shandi ta utasha. Tebu ambwe na mososi. Mudi ena nde mwena molosi. Mpela makwache we mpela muzuli. Mpela kwenda la mala shanzi. Mkutachera pashile neka. Deti tuaba nenezo kao.
Mpia shandi shogo mwene kila beta. Elonga kwa popo koyende akuliva mbyata. So ziva na kuziva kwene zima choko. Mbwese shame pia. Yeah, mbwese shame pia. Na lemo na mo wika shin you. Yeah, manje apandemo na mo lielie. Yeah, mbwese shame pia. Yeah, mbwese shame pia. Do you remember when you huza miati huni konda?
Yeah.
Delo ndefwe ndoba guze banka na mbuya. Tumone fyo kwa la chitango kashirie shaulia. Ah, mbwese shame pia. Iwe nati
mbwese.
Zedwap.com.